Iyi mwumva na Ijwi rya Amerika iravugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muratwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubibutse ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.tvoa.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ku buhanga bw'ibyuma abari bumufasheho uyu munsi kugira ngo ikiganiro kibagereho, munabashe ko utanga ibitekerezo ndetse n'inama, muganire na bagenzi banyu. Muri kumwe na Engineer Jumbe Hamza na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Ni ikiganiro muri sanga ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi, kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inshuti zacu, nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Uyu mwanya murasangira n'abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika amakuru y'iwanyu nk'uko mwagiye mubyifuza. Ubuzima rero bwifashe bute aho muri? Icyumweru turimo gusoza cyagenze gite? Niki wifuza gusangiza abandi bakunzi b'Ijwi rya Amerika? Muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo. Ikaze mwese. Nanone bamaze kuduha nomero zanyu, turabashimiye cyane. Abandi namwe ubwo muze kuziduha tuze kubahamagara. Reka duhere kuri Ngenza Buhoro Marke. Ngenza Buhoro, uranyumva?
Ndabumva neza cyane.
Yee, urahagana hehe?
Umwanya tuvugana ndi muri Sudani y'Amajyepfo.
Sudani y'Epfo. Nihuba. Yee, aho ngaho mwifashe mute? Ni iki wifuza gusangira n'abakunzi b'Ijwi rya Amerika?
Montana Market, hano ushaka kuvuga ino, turakomeye na mahoro, turashimiye Uwiteka uko biri kose. Na cyane cyane zidushanze dutuye mu gisagara cya Juba, ari naho ku murwa mukuru. Iki gihugu amahoro turashima uko biri, ariko hari adahaze kuri twebwe Abarundi dusanzwe turino.
Kurusha abene gihugu
hari agahaze kuko twaje imaze iminsi misikira Abarundi bamwe bamana cyane cyane abanyonzi moto birababaze cyane. Barimo baricwa ku bwinshi, baricwa ku bwinshi abanyonzi moto. Nabasuma baza basenya inkoho, umuntu ashobora kubwira ati inyunguruzo ntwara hanaka, wamushikana iyo agiye agufatirayo inkoho, wakebagana kumuhereza bodaboda agahita kurasa. Nibyo mpaka nejo bunyine dore tuvugane do asibye harimo murundi wundi bishi.
Ibyo bintu rwose twizere ko bizarangira vuba. Abo bagenzi ba nabi bagafata
ama ikindi nacyo yongera nkatera intege Abarundi bacu basanzwe bari mu gihugu cya Zambia. Rusaka twumvise ibyabashikiye nabo ubwo Perezida Ndayishimiye yashikayoga kujya migration, nayo yahise yirara mu Barundi barafatwa ku bwinshi. Twizere ko n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye niyo abyumva, azadufasha Abarundi nabo nyine bakoroherezwa muri Zambia.
Ye, uravuga mu buryo bwa diplomasi, bakaba bavugana n'igihugu cya Zambia kugira ngo Abarundi boroherezwe?
Ego, mu majambo make ni cyo cya mbere cyari gikenewe nyakubahwa yo dufasha na cyane cyane urazi Abarundi mu bo tugenda tuyaga bagenzi bari mu bihugu bitandukanye. Abandi Abarundi bari Zambia, Rusaka barafatwa nabi cyane. kandi baranafungwa n'ubu nyine duhaye tuvugana harimo abari ikigoma ikigoma nawe nyine harimo abarundi bafashwe bakwira 58 bafashwe na migration Dar es Salaam ni nk'uko nyine mu gihugu cya Tanzania ni kuvuga abarundi icyo nyinshi barafatwa cyane aho baherereye aho ntituvuze abari mu mpimba nabo usanga barakatiwe imyaka mezi nguye ya 6 ibintu nk'ibyo perezida dufasha mu ngendo agenda aragira
twizere ko yumvise ibitekerezo byanyu ibyifuzo hanyuma akazagenda abibafashamo kandi ko naho ngaho uri muri Sudani y'Epfo naho muzabasha kugira ubuzima bwiza abo basuma bakaba bareka ibikorwa bibi bihohotera ikiremwa muntu reka noneho tukureke bwo ujye mu kazi kawe ka minsi yose keretse niba hari icyo wifuzaga kongeraho mu byo waruvuze
okay turabashimiye hano ingene mujyana mudufasha nuko umuntu azagenda avuga harimo umuntu ashaka kubabwira wowe n'undi ashaka kumva ibyo abantu babaye bavuga akagira icyo afasha burya ubona ko abategetsi rimwe na rimwe usanga bafatirwa ariko harimo abashobora kubabumviriza amaradiyo nazo inkuru zikabagera zikabageza gusumba
ye urakoze cyane Mark
kandi
mugira ubuzima bwiza
murageze neza cyane
twakire noneho Gervais ndiho kubwayo Gervais urahagana
yego ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura
mwiriwe mutaho ngaho
na mahoro jembo na bintu bimeze neza kiretse ko ubushyuhe bwo mu ci buhari
ni hose ari
Spanye ni indagurika y'ibirere
yego
mu ci abashyushe
yego ni hose na nino turashyushye hari ubushyuhe bwinshi
ni Afurika ni kimwe dusanga ishyushye
hanyuma icyumweru turimo gusoza kifashe gute wa habayemo ibiki bidasanzwe cyangwa se niki wabwira abatwumva cyabaye muri iki cyumweru
jewe icyo nobwira abatwumva kuri kino kuri ino ndwiheze nubwo ko muri rusange ibintu byagenze neza naho rimwe na rimwe ibintu biba byera ngo de ngo bise neza ijana ku ijana ariko muri rusange byagenze neza haba ku kazi ka minsi yose no mu bindi haba mu kibano haba mu buzima ndetse n'igihugu byagenze neza naho twumva bene wacu bari muri Sudani n'ahandi bagenda barahura n'ibibazo bitandukanye ariko ni kusanga byubatse isi kuko niko yubatse isi kugenda iraca mu bibazo wese neza
bintu birahindagurika hamwe ugasanga ibintu bimeze neza ahandi bimeze nabi ariko ngo nta mvura idahita ho ibibazo biravuka hanyuma kandi bikajyaho bikabanerwa ibisubizo urakoze cyane niba nta kindi wifuzaga kongeraho
icyo nayifuza kongeraho ni nka twebwe dukora mu mashyirahamwe haranira agasika akazi na muntu usanga imwe n'imwe tugira iminsi mikuru nk'iyi irumva twashaka kubasubiza muzogire icyo twakwiye ko mutubaza haba muri uyu munsi mukuru w'abasangwa butaka bama ubaye itariki ya 9 buri kwezi k'umunani buri mwaka nk'ubu yewe imirije arumva ko ari akajyo keza kugira ngo muzogire icyo mufite ku byerekeye abasangwa butaka mu Burundi ndetse no mu karere ka Afurika
urakoze cyane urifuza ko twazabatumira mu kiganiro mukavuga kuri iyo miryango yanyu itegamiye kuri leta
yego
urakoze cyane
namwe murakoze
neza namwe twakire noneho Kwizera John Patrick uranyumva biriwe neza Nyagatare mwifashe gute wavuze kuri uyu Nyagatare
amakuru y'Nyagatare turaho tukwizeza umunsi w'umuganura byagenze neza nta kibazo
nuko mwabonye ibyo musangira
twabonye ibyo dusangira heza ibigori ndetse ni nyumbati bitoki birahari byose nta kibazo
tunyuriremo muri make uko byagenze byari ku rwego rw'umudugudu mu mwabigenje gute byari bimeze bite
twahuriye hari ahantu bari bateguye twahuriye buri wese kujya kiyisangaga amata kuvuga ngo ni kure niha nago buri wese hamuberaga kure buri wese yisangagamo mbese muri make keti hari uwari urwaye ariko umuntu utari urwaye yabashaga kuhagera agasabana abatari bafite twabashije kubaha abatabashije guhinga cyangwa se kweza neza twajyaga tugira ibibeshi bibagenewe mbese kiroriye nta kibazo mbese ibintu byari bimeze neza
no kuvuga ko mwasangiye ibyo mwarimu mufite hanyuma muhana abatafite abatagize icyo bafite icyo batamubaha icyo batahana
yego
ari
byishimo
nuko ni ibintu muhora mukora buri mwaka cyangwa murahinduraho mubikorera uko umwaka utashye
uko umwaka utashye tureba ahantu hihariye cyangwa se hafite icyo hasobanuye akaba ariho tubitegurira nk'uku nguku tukishima mbese buri muntu wese akishima hari abantu benshi baba bafite ubukene ariko bakaba bavuga ati nubwo hari abejeje twe ntitwejeje ariko umunsi iyo ugeze nabo babonaho ku byo twejeje cyangwa se bejeje nta kibazo
ni byiza gusangira ndumva umwana gushaka ubwo twakureka ukagenda keretse niba ngo umwumve inyuma yawe keretse niba hari icyo wifuza kongeraho hanyuma tukakureka
icyo nifuza kongeraho nk'ubuyobozi buratwumva cyangwa se bwumva ino radiyo hari umuhanda nubwo ni Nyagatare ariko Kavukire n'Ingororero umurenge wa Muhanda nifuzaga ko umuhanda uva Kabaya ucamusatira ya Rucagara ukomeza Birembo uwo muhanda umeze nabi cyane nibe leta cyangwa se ubuyobozi butwumva cyangwa se bunyumva uwo muhanda rwose umeze nabi wawudukorera ikindi nk'abantu baba bari mu cyiciro cya mbere bakaza kugikurwamo ntabwo hari abatabasha kujya kwishyura mituweli byanze mbese sisitemu bajya bashyira muri mashini bikanga mwatuvuganira bikaza gukunda kuko hari abatabasha kwishyura mituweli nk'abo bahoze mu cyiciro cya mbere ntibabasha kwishyura mituweli mbese bajya ku rembo cyangwa se gushaka kwishyura mituweli bikanga mwatuvuganira bakagira ikibazo nacyo bakakirebaho
bikanga ushatse kuvuga ko ari imashini zanga cyangwa hari ikindi kibazo kirimo
bishyura mituweli nigere aho yakagombye kuba iri yagira kuko biranga bivuze ngo sisitemu bashobora kuba barabakuye mu cyiciro cya mbere ariko ntibabashyire muri sisitemu y'abandi baturage basanzwe bishyura nk'uko abandi baturage basanzwe bishyura kuko kwishyura niba nk'umuntu wahoze mu cyiciro cya mbere ntabwo yakwishyura ngo bikunde nk'umuntu wahoze utarageze ajya mu cyiciro cya mbere
ndumva yenda inama umuntu yaba hano ukwegera abayobozi ababishinzwe gukora iyo sisiteme basanzwe bagikoramo noneho bakaba babashyira mu cyiciro babarizwamo kugira ngo babashe kwishyura bagiye bakegera ubuyobozi ndumva byabona igisubizo ariko ubwo n'abayobozi niba batwumva ubwo hari icyo bashobora kuzagenda babafashaho ako kana gafite imyaka amezi ni umwaka ni iki ndumva ari gatoya
gafite umwaka n'andi mezi arengaho makeya karacyari gatoya
ariko karashaka kuvugira kuri radiyo rwose ukaduhoberere
ikindi hano nyagatare mwashaka ubuyo ki nka hashira umunara ko ntago tubumva iradio yanyu n'ubu ngubu mbakurikira ku rubuga nabwo mbasha kuba kujya ku buryo bwa FM ni ku rubuga FM nabikunda
ndaza gutumika ubwo aho bizajya bikunda bakabasha kwageza iminara muzajya mubona ibagezeho
sawa murakoze mwakizirikanye
cyane namwe muba nimwe dukorera kandi namwe muba mwatuzirikanye nk'ubu kuba mwaduhaye nomero zanyu kugira ngo tuganire musangize abandi ibitekerezo n'inama ni ibintu byiza cyane
cyane murakoze cyane umva twarabakurikiranaga muri Ngororero ariko ubu ni ukubakurikirana ku buryo bwa
Facebook
cyangwa se urundi kukoranabuhanga ntabwo kuvuga ngo turi bubakurikirane kuri FM wapi ntabwo bikunda
twizere ko bizageraho bigakunda igihe hazabonekera iminara aho ngaho iwanyu urakoze cyane reka kandi nguture n'aka karirimbo k'uyu musore turi kumwe hano muri studio nababwiye ko ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe Hamza indirimbo ye rero ubwo ni n'umuririmbyi reka nguture aka karirimbo kimwe n'abandi bose badukurikiye ndirimbo too much twinistwize ko ibanyuze reka rero dukomeze ikiganiro cyacu noneho twakira Jean Bosco uranyumva
Ego ndabumva.
Wiriwe neza urahagana he?
Ah niriwe neza ndashima nda hagana muri Mozambique.
Eh Mozambique. Afrika turayizengurutse twatangiriye muri Sudani yepfo naye tugeze muri Mozambique. Mumeze mute?
Ya. Asa namara turashima kweli.
Imana ishimwe. Nuko ni iki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Nataka kubifuriza umunsi mwiza nyine no kubashimira ku kuntu muba mutwita mukaduhamagara.
Urakoze cyane natwe reka tubashimire kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Yego nkaje haraheze nk'igihe mvuye mu gihugu nta muntu turavugana kubera taga telefone mfise gakuze.
Iyo ni ubuntu bwa mbere uvuganye n'ijwi rya Amerika?
Kaye ntirikira gatatu.
Uri Mozambique ahagana hehe neza neza?
Muri Shimoyo intara ni province ni Manika. Ego.
Nuko uratwumvira kuri telefone?
Kuri telefone. Takesi imbana nyuze kuri Facebook nkabona ubutuma mwanyujijeho.
Yego. Tuba tugira ngo mumenye icyo turi buganireho.
Niho nje ndabibonera.
Ubuzima bwifashe gute aho ngaho?
Ni buke ubu ibintu biragorana kwere urudandazwa yutane uriko ruragabanuka. Abantu ntibasuma ubukene ni bwinshi.
Ibintu birahenda?
Yego.
Birazimbye.
Birahenda cyane.
Yego. Aho se ukora akazi ko gucuruza kuvuze ngo ibintu ntibigenda nuko ukora akazi ko gucuruza?
Ni ubucuruzi.
Ahabuze ni iki gituma noneho butarimo kugenda neza nuko ibintu bizimbye?
Wapi ubukene?
Abantu ntibabasha kugura kubera ubukene.
Yabasha kugura kubera ubukene amafaranga yabuze.
Bimaze igihe se cyangwa ni ibintu bijemo hano muri izi mpeshyi?
Oya aya mezi hose ntibagura kubera benshi baba bimbuye basaba kugura ibintu.
Ubwo nuko ibyo bagombaga gusuma baba babyifitiye iwabo?
Nk'ibintu baba basuma ni nk'imboga zonyine bijyanye n'imiceri bagura cyangwa ubufu.
Ubwo ni ibintu mama mumenyereye ariko mama byiteze muri mu gihe imyaka yeze?
Imyaka yeze ibintu tuba twiteze cyane.
Hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Ntahiriza abo mu Burundi ntibahahiriza.
Bitahiriza basuhuze. Wavuze kuri Jean Bosco, wavuga n'irindi zina ryawe kugira ngo bamenye umuntu bashoboje uwo ari we.
Nitwa Basabose Jean Bosco. Muntahiriza papa yitwa Ndimivugo Emmanuel. Ndaza hari ku karadiyo ashobora kunyumva cyangwa abagenzi bakamwumva. Ndetse n'abavandimwe banjye bose mubansikiriza ubutumwa.
Ubwo niba bari kuri radiyo barakumva, gusa hari bamwe batabasha kutwumva mu Burundi nk'uko no mu Rwanda hari nk'uriya w'Inyagatare wavuga ko batatwumva ahatagera iminara. Ntabwo ubwo batwumva ahandi mu Burundi ahatari FM kuko nta FM ihari ku mirongo migufi. Naho birabagora kugira ngo babashe kutwumva, ariko arubashije kunyura ku buryo mpuzambaga cyangwa se nkoranyambaga akabasha kumva ubutumwa bwawe yabubashyikiriza.
Twebwe bashobora baravumva ni mu ntara ya Muyinga radiyo.
Muyinga bigerayo. Ni ubwo barakumvise rero, ubwo barakwiyumviye. Ntabwo twirirwa tubagezaho ubundi butumwa bwihariye.
Yego ndabashimire cyane.
Urakoze nawe.
Namwe murakoze.
Hari undi muntu numvaga ari inyuma yawe nawe ni Umurundi cyangwa Umunyarwanda kujya utume ijambo
oya bavuga igipolitiki bavuga igipolitiki
icyo tuvuga natwe hano ntabwo ari kenshi ariko hari ibyo twumva sawa urakoze cyane
okay mwirigo neza
yego namwe twakire noneho Bizimungu urahari
yego mwaramutse
gakeye neza urahagana he
rerere muri Kongo ndi muri karere ka Masisi ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru
Masisi se bimeze gute umutekano uragaruka bihagaze gute
umutekano nani ibisanzwe tu n'intambara abantu gupfa nk'ibisanzwe
ngo akabikamenyekerwa nka keza uti ni ibisanzwe umaze kuyimenyera
twarumiwe twabuze n'icyo twakora gusa koreumbye gukora uko bishoboka kose kabisa kuko turembejwe n'intambara n'ingaruka zabyo ku baturage usanga ari twe biri kugiraho uruhare runini cyane
ndirumvikana mwihangane uyu munsi umwizarangira
yego yego ndi muntu uhukirize n'abanyamasisi bose
basuhuze rwose umwanya urawufite niba hari abo wifuza kuvuga amazina nabo bavuge nta kibazo
turabakunda cyane
abanyamasisi
dukunda ijwi rya Amerika
natwe turabakunda abanyamasisi bose turabasuhuje
akabazo kajya kabino ntabwo tubasha kubafata ku mirongo yanyu ya FM
icyo ni ikibazo gikomeye n'abandi bakomeje kuvuga cyangwa bajya batubwira
ngewe gusa ko cyangwa ndakubakurikirana nyine ku mbuga nkareba ingingo mwashizeho ariko kuri radiyo ntabwo mbasha kubafata keretse iyo ndi ahantu hitaruye gusa
twizere ko hazageraho hakaboneka uburyo bwo kugira ngo mubashe kutwumva mutagombye kujya ahitaruye ko nabyo bishobora kuba bisaba uburyo
mushyiremo imbaraga kabisa naho ubundi turabakunda cyane
urakoze cyane natwe turabakunda mukomeze kwihangana intambara izashira
yego
ugire ibihe byiza rero
yego
iye kuri Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turakomeza twakira abakunzi b'Ijwi rya Amerika twifuje uyu munsi kubaha umwanya kugira ngo muganire hagati yanyu mwungurane inama n'ibitekerezo reka twakire Ahmed
yego yego muraho
Ahmed uhagaze hehe
ubu ngubu ndi mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rundi umurenge wa Buyoga ubu ngubu niwo mpagaze rwose ndimo ndakurikirana Ijwi rya Amerika ikiganiro muri Isanga
ni icyanyu uyu munsi ni icyanyu twakibahariye kugira ngo muganire na hagati yanyu
turagikunda cyane ni ikiganiro kitugezaho ibintu byinshi amakuru tukaganira kikatugezaho inama nyinshi zigendanye ku buzima politiki ndetse n'ubukungu n'ikiganiro dukunda cyane
nuko
cyane ariko mujye muzagerageze hari ahantu tutabasha kumva nk'ubu iyo nagiye mu burasirazuba bw'u Rwanda i Nyagatare ntabwo mbasha kubumva
uhuje rero nakwizera John Patrick nawe uri i Nyagatare yatubwiye ku mukanya kashize yuko abatabasha kutwumva
ntabwo tujya tubasha kubumva rwose icyo kibazo muzareba ukuntu mwakita ukuretse ntabwo tujya tubasha kubumva ariko turagikunda cyane ikiganiro
ndubwo ndaza kongera nibutse ubwo igihe bizashoboka nyine muzabona FM ibagezeho
yego hano rero mu majyaruguru y'u Rwanda mu karere ka Rulindo ikintu turi kuvuga wenda kuri uno munsi ni ikintu cy'umuganura nka event y'u Rwanda turi kwishimira umuganura ariko ureje tuteye ikibazo izuba ryo ryaravuye cyane ahantu hose tufite ikibazo cy'izuba ryavuye cyane
no kubera ihindagurika ry'ibihe mwabashije ariko kubona ibyo muganura
twabashije kubona ibyo tuganura hari abahinze amasaka hari abahinze ibigori hari abahinze ibishyimbo ni uguhuriza hamwe ubundi tukaganura ku mbuto y'u Rwanda
mwabonye n'ibyo musagura se kugira ngo muhe abatishoboye hari umuvandimwe wari wabitubwiye ko basangiye n'abandi ariko bakagira n'ibyo baha abatishoboye namwe niko mwabigenje
rwose nta ntabwo byabura kuba habaho gufasha abatishoboye mu miryango bagatangira bakaganura ku mbuto y'u Rwanda
nagira ngo
rero umuntu ukize nk'abantu nkababiri rwose
ntibasuhuze
mutukirize abantu bo mu by'umwihariko abantu bo mu mudugudu wa Gitaba mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga abantu bose batuye mu mudugudu wa Gitaba n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare mu burezi muri kombine ya geografi na ekonomi bose mubansuhukirize rwose ndabasuhuje ni Kwizera Ahumadi hano muri Rurindo mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga
urakoze cyane ubwo barakumvise niba bakurikiye radio
dukunda gukurikira iki kiganiro cyane kitugezaho ibintu byinshi turagikunda cyane
ni byiza nuko aho ngaho nyine mubasha kutwumva
mu majyaruguru y'u Rwanda aho turabumva kuko umurongo wa FM urahagera ariko iyo tugeze mu burasirazuba ntabwo tubasha guhongera kubakurikira nicyo kibazo dukunda kugira
ndumva rwose Nyagatare hari ikibazo gikomeye cyo kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tubashe kugera ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ariko bizashyira bishoboke
yego muzarebe mu gikoreho rwose tugira irungu yo turiyo tugira irungu cyane
nibyo muradukumbura
turabakumbura tukagira irungu
ubwo rero bizagera aho ngaho wenda bikunde mukunze kujya se Nyagatare mukorerayo cyangwa biba byagenze gute kugira ngo mujye Nyagatare
dukunze kuba turiyo turi gukurikiranayo amasomo tuba turi kwiga
yego
ubwo rero gukurikira ikiganiro bikaba ikibazo
bizashyira bikunde reka tubyizere
reka tubyizere buriya barabikoraho
Kwizera rero Ahmed ndagushimiye cyane ugira ibihe byiza
natwe turabashimiye mugira ibihe byiza
murakoze Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi noneho twakire se ku bwabo Isaac uranyumva
ndabumva cyane
na mahoro urahagana hehe
Jim magaze ngahe Nairobi
ni Nairobi mwiriwe mute
Nairobi twiriwe neza turashima Imana
nuko icyumweru cyagenze neza
icyumweru cyagenze neza turabishima nubwo ibintu bitifashe neza nkaho mu minsi iheze kumbo y'imyigaragambyo igize iminsi cyangahangaha
ubu bimeze gute se ibyo by'imyigaragambyo
imyigaragambyo hari ituze usibye ko hari uko numva biguye gusubira ariko twibaze ko bashobora kubitangiza ntibibe kuko biratera ubushomeri ngaha anya natwe tuba dusanzwe turi abantu bagiye gushakisha ahangaha
birumvikana hari n'abagwa mu myigaragambyo hari n'abayikomerekeramo urumva bibaye byiza yahagarara
nibyo twizeye kuko bituzanira ko ingaruka mbi kuko umuntu abaye mwigisagara biba bitegerezwa ko afungura kariha n'inzu agira akabonye nako kazamufasha mu buzima
yego
ubwo rero ntibiri kugenda neza
okay twizere ko bizahinduka vuba bitabya byagera kure cyangwa ngo bigire ingaruka nyinshi bigeza ku baturage.
Bo bishima cyane.
Hari ikindi bifuza kubwira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika mbere yuko dukomeza?
Yewe njyewe cyane no kuba turi benshi tubakurikirana turi imihingo yose. Ibyo ngibyo birangyohera cyane kuko iradiyo VOA Ijwi ry'Amerika turayikunda cyane 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 ngo ngaho i Burundi ngaho ingozi. Uko ni naho nsanzwe mvuka turayikurikirana cyane rwose.
Nuko rwose nibyo. N'uyu munsi ndimo kubona dufite abantu bari ahantu hatandukanye, urabona wowe uri i Nairobi, hari undi watubwiye ko ari i Masisi, urumva tugeze muri Congo, tuvayo tujya mu Burundi, turi muri Sudani y'Epfo n'ahantu hose hatandukanye.
Nibyo cyane kuko turayikunda kuko ivuga ukuri kandi iradufasha kumenya hirya no hino uko ibintu byifashe. Nuko rero ndipfuje abamenyeshamakuru bose b'Ijwi ry'Amerika weekend nziza n'akazi keza aho bari hose.
Nawe rero
ibagiye n'abanywanyi bose aho bari.
Yego ubwo rero ugira ibihe byiza hanyuma na weekend nziza nkuko uyifurije n'abandi.
Namwe murakoze cyane.
Abakunzi rero reka dukomeze noneho twumva n'akaririmbo ka Bobby Wine Sunda.
Mami,
radio Ijwi ry'Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda mu Burundi twa turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 ariko nkuko hari benshi batabasha kudukurikira kuri radio bashobora kujya kuri Y3 kuri internet y3@radio.com dukomeze rero ikiganiro cyacu aho twabahariye uyu mwanya kugira ngo muganire hagati yanyu mwungurane inama n'ibitekerezo musangire amakuru y'iwanyu twakire noneho Cyril Muvunyi wiriwe neza ko telefone yawe irimo kuducikana.
Hello.
Oui. Irimo gucika. Urimo uragenda ahantu? Oya, turumva kurimo kuvuga ariko biracika. Naga majwi asohoka neza. Nikirere, urahagana hese? Buretse gato ubwo turaza kongera tuguhamagare ndibaza ko agomba ko harimo akabazo gatoya, reka mbwire na Deo ngera guhamagare. Icyo kiganiro rero cyangwa se umukino Combo Taxi mujye mugikurikira buri wa gatandatu na buri cyumweru ni radio yanyu ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Noneho twakire Mark uranyumva? Mark bambwiye kuri mu Rwanda uravugana hehe?
Nange ndi yo mu Rwanda.
Yego yego hanyuma yo Kigali mu Rwanda mwiriwe mute namwe hari umuganura?
Yego
turakumva.
Kanagira
n'ifaranga kabinjiriza.
Murakoze
cyane nimwe mudushyigikira bigatuma yenda nabo bandi badukunda. Yego komeza.
Murakoze ikiganiro ndagikunda nta munsi n'umwe ushobora guca yumvishe radio y'u rya Amerika niyo naba ndi mu kazi ndagerageza nkashyiramo kuteri ariko nkayumva. Njye navuga ko n'indi ari radio yanjye.
Nuko n'ubundi ni radio yanjye.
murakoze cyane kandi namwe umunsi mwiza mudihuriza abantu ba Kingstoni mabwire ndi Kigali mu Rwanda barabasuhuza kandi barabakunda.
Yego rwose urakoze cyane. Ubwo ndabasuhuje bose abo ngabo wifuriza n'umunsi mwiza kandi namwe mukomeze kugira ibihe byiza by'umuganura.
Urakoze nuko.
Yego twakire Ndayishimiye.
Hello.
Mwiriwe neza?
Ego mwiriwe cyane.
Urahagana he?
Ndi Bujumbura, ndi mu karuhuko y'Bujumbura ko nsanze mba hanze y'igihugu ariko mu matsiko y'indwi ndi Bujumbura.
Wagiye kuruhuka?
Nagiye kuruhuka.
Nuko wagiye se ku kiyaga?
Kuri Tanganyika heza ubundi ko ndarya n'agakeke agafi noneho.
Nibyo karamu muri
ndabahe nimero
karamu muri ndakumvise
wakumvise na kandi tugasangiye
gurakoze cyane. Nuko
noneho icyatumye mfata uno mwanya kugira nganire namwe nuko nabonye mubaza ngo ku Burundi no mu Rwanda ngo aho muherereye mbega se noneho hifashe gute kirere kimeze gute ndetse nsengira ngo no mu bijyanye n'imibereho.
Yego ntasi mu Burundi gusa no mu Rwanda na ni hose hari abadukurikira ko babara ahantu hatandukanye niyo mpamvu tuba twifuza kugira ngo tubahe umwanya batange amakuru yaho baherereye.
Yego rero mu Burundi aba mu mahanga ngomba kuvuga kuri bijyanye no mu Burundi muri aka kanya aho maze ukwezi n'amahinga abiri ariho ndi. Ndabona ari igihugu gitekanye kimeze neza kirimo amahoro n'umutekano icyo nicyo cya mbere shingiro nyamukuru ku by'igihugu. Ikigira kabiri umuntu aragenda ashatse arafungura ibyo ashatse. Ni ukuvuga ni igihugu ndetse nuhamagara ko n'abandi barundi ngo zo baragira vacance iwabo kimeze neza cyane. Ego
waryohewe ubwo hagomba kuba hari ibintu wari ukumbuye niba wari umaze igihe kinini hanze.
Urabona nk'ibihugu tubamo kuronka umukeke isombe usanga ari ibintu bitaba byoroshye. Hakaba hari n'abandi nabo iyo bari babwira ati oya mu Burundi biracika noneho nta mutekano nta mahoro ngira noneho hari mwagenda mwagira ibibazo nagomba ndababwire yuko ababwira ibyo bintu barababesha cyane barabesha abo Barundi bene wacu mu Burundi n'amahoro n'umutekano kandi noneho ngira murane n'imero turiko turavuga naho je ntabwo ndi nkoresha i Burundi nkoresha igihugu naje mbamo.
Ubwo ni WhatsApp urimo gukorera kuri WhatsApp?
Ndi kunkorera kuri WhatsApp. Ariko nagomba ndabwire ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa koko n'icamata n'ubuki nk'uko bayizwa kuva kera none.
Ubwo rero n'abandi bazajya bajya mu biruhuko ahariho hose bazajye baduha nomero tubahamagare batuganirize twumve uko ubuzima bwifashe. Ubundi ubahagana hehe?
Je mba kumusaka ni homba aliko mnu mwanya ndi Bitanganyika.
Wewe napuka giji huku cho hanze ubam?
Ni Sudani ya Majepu.
Sudani ya Majepu. Nuko. Haruwa tuwa avuganye wa uri hari ya muri Sudani ya lalimo kutubwira ko hari abantu bagira ibibazo ba pula basuma babariza mapikipiki n'ibintu nk'ibyo.
Ibyo ndabizi bimaze igihe ariko nibaza yuko naho leta ibiriko irabikoreraho kuko iyo basuma cyangwa se abajura uko babyita mu Kinyarwanda babaye benshi nibaza ko inzego z'umutekano nazo hagera igihe zikabifata nk'uko ziheza gukingira abanyagihugu cyangwa se abaturage.
Kuzasubira ryari se?
Ndiko ndabitegura mu minsi ya vuba cyane.
Reka rero tukwifurize kugira ibiruhuko byiza.
Murakoze cyane kandi nanjye ndakunda radio y'igihugu cya Amerika kubera irafata umwanya igaha umuntu wese agashikiriza akari ku mutima nuko bari karabona abaherereye. Turabashigikiye cyane.
Murakoze cyane
ko mufata ako kanya muka ikiganiro abantu bose mu bwisanzure.
Ni byiza igihe cyose bidushobokeye tuzajya tubikora.
Murakoze cyane.
Yego twakire noneho Bikorimana Desire turi kumwe?
Muraho neza.
Muraho murahagana he?
Ndi mu
karere ka Rutsiro mu Rwanda.
yombi
yego
kugenda gatatu n'icyo FM
yego yego nuko mumeze mutaho ngaho ubuzima bwifashe gute icyumweru cyagenze gute turimo tugiye kugisoza
cyumweru cyagenze neza ariko twebwe hari muri kirone amakuru ko kwambuka cyane n'ifuza gisengero iyo iwacu
ntabwo nkumvise neza byagenze gute
amakuru ariko mu gihe n'icyo cyose kiri mu zuba nifuza gisengero leta iri kudufunga isengero idutunguye
ntabwo ariho honyine ariko
kandi ni mu gihugu hose ni mu gihugu hose
babasobanuriye impamvu
ari kudusengera ngo nyine bagenda basengera ngo hari amasuku ariko niko ntabwo bagafunga isengero nyine batatubwira ko ari isuku yabo ngo cyangwa se baba bari kandi bafunga urubuga
bagafunga batunguranye ariko ibyo ibyashingiweho nawe ubwo wabibonaga nuko yenda byaba bitunguranye nk'uko bivuga ubwo ni ukubahiriza nyine amabwiriza ntakundi
ntakundi ubwo ariko imboga abantu be ahantu hasukuye ndetse n'ahantu hasukuye
urumva haba hari abantu babareberera bashobora babona ko yenda nk'iyo suku nke ishobora kuba yatera abantu indwara hari ibindi bibazo bishobora kuvuka urumva nyine amabwiriza agomba kubahirizwa igihe cyose
abwo igihugu cyawe cyakorewe reka n'ubwo wacu nayo ni igihugu cyo kwizihiza
namwe se mwizihize umuganura
umuganura twawijije inanga twawijije rwose ubu turi gutangira kuko twegeje twese muri rusange
imyaka yabashije kwera
ireze ibigori bireze amasaka areze ndetse n'ibirayi bireze iyo bahacu barabyose bireze
nuko mwabonye ibyo musangira n'ibyo musagura
byose ibyo dusangiye n'ibyo dusanga zose ntacyo dufite
nuko nuko ubwo ni amahoro rwose niba mufite ibyo kurya mukabasha no gusagurira abatabifite
twasabye abana tumizeze n'itsinzi yacu ya nyakubahwa perezida Paul Kagame twakwitabira n'iyo minsi yose nta kibazo
yego amatora yagenze neza aho ngaho
rwose nta kibazo
nuko nuko hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika se mbere yuko tukurekura
nuko niba kandi nifuza abantu twabaye mu karere ka Kirehe hari n'ibintu twari mu mutwe bya demofoni n'abantu bose biri mu kintu mu karere ka Kayonza bamwe hano bashyize ibirengero ndeza hariho baza ya siri hendo yitwa ukurikiye rufi ndetse n'abahamiye rwaramba n'abandi bose bakurikiye rwose ni ukongera kandi ikintu kuri yanzu zarambye kandi cyane
yego urakoze nawe tushimire n'abandi bose badukurikiye muri kiganiro hari abaduhaye telefone ariko ntizabasha gucamo bashobora kuba batari baziri hafi ariko turagushimiye cyane dushimira nabo bose bagiye batwandikira nk'uwitwa Celestin Hakizimana yatwandikiye ariko ntabwo telefone yaciyemo hari Matias Bigirimana hari twifatanye Jamas Janvier niyo nizeye Japhet Nsabiyumva Site Trinité Louis hakaba Pro Raba cyangwa Roba ati Epimake Nshimirimana Guy Trésor Jean de Dieu Innocent Niringimana Marc Lautaro Martinez Block Mugambira aho watubwiraga ko we nta telefoni yari yaduhaye ariko yatubwiye ko bizihije umunsi w'umuganura aho haherereye hanyuma undi watwandikiye nawe ni Kwizera Lucky Ahmad yatwavuganye nawe Kazimiri Siborurema n'abandi nta usomye amazina yabo ariko mwese tubifurije ibihe byiza abarimo kwizihiza umuganura namwe mugira ibihe byiza aho muherereye hose turabakunda mwari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza indirimbo rero tugiye gusorezaho ni ya Asha KID mukomeza kugira ibihe byiza mwumva iyo ndirimbo ibanogere ku buhanga bw'ibyuma nkuko nabibabwiye nari kumwe na Jumbe Hamza yarafatanije na Nadia Taha nge kuri mikoro mwumvaga ndeje niya mukankose amahoro wanyu no mubanye
Young.